tracks today.
Mama, mama tena mtando ze, mama, na makuzi magala ni tembali. Kala ngizu kalu ngala, tandazo fune tando ni pata. Kulilega ma, umjadi sweet mtandazo ya.
Father, if you can, tell us, I'll get back to that. If my father, see my father.